Nishakutegemea mingo kila unapokwenda na uchumba wangu bora nilijenga. Sikuwa na pressure, mawazo na furaha moyoni pale ulipokosa magoti ulipiga chini. Ulipogeuka kama gwiji na mtandao, kawazisha govi next ukaomba po. Kumbe ulikuwa unaleta ngoma draw. Nilienda bali mapenzi yako kiboko, yanawasha yananguza kama moto. Nilikuwa mdogo sina hata somo, wauza sulo liwanasa wasabiki. Bring bring na shene mziki na shabiki.
Juana niliza yuma bibi.
Mami
umenipa ujizi na ukrezi.
Mami
juana niliza yuma bibi.
Mami
juana nibara na ujezi.
Nikilala kwenye ndoto nita yuma pepe pe senorita. Nikilala kwenye ndoto nita yuma pepe pe senorita.
Eti nikituma SMS au jibu, nashinda kuelewa uko busy au vivu. Zamani nikituma hey girl I miss you, na rebrave for the things baby me too. Sasa mbona unaletea mauza uza au kisa mchizi the life la kunga unga. Una read the drama sana kama bongo movie, basi nenda mama acha niwe more music. Yo, siwezi penzi la crap chick, mana sina moyo wa chuma la plastic bitch. Na mira gold king wa rhymes, hey shit bitch. Don't kill my vibe, I say Sam, so sorry girl, God bendy. Acha kuni text na mbenzi, uweze kuwa mind when ex-girlfriend this shit about you. Bye bye baby.
Za yuma bibi,
mami
umenipa ujizi mawezi.
Mami
juana niumeza yuma bibi.
Mami
juana nibara na ujezi.
Nikilala kwenye ndoto nita yuma pepe pe senorita. Nikilala kwenye ndoto nita yuma pepe pe senorita.
Juana niliza yuma bibi,
mami
umenipa ujizi mawezi.
Mami
juana niumeza yuma bibi.
Mami
juana nibara na ujezi.
Nikilala kwenye ndoto nita yuma pepe pe senorita. Nikilala kwenye ndoto nita yuma pepe pe senorita.
Dash touches, you know.
Where do I be just?